Nikona dela kwa easy mashida, dela kwa easy mashida. Hey baby, uta doom seki come to you. Hana ganji mob na na give to you. Mi niko kwa stage, mi nango dema de tu. Nedek nedek kase bundo ni come to you.
Baby na kupenda, leo mina enda. Kusaka hizi hela, hizi hela. Hakuna kuteseka, kuteseka.
When the landlord come and he want money, babe I'm begging you, begging on my knees. You don't have to go, you don't have to leave. 'Cause baby I got you, baby you got me.
Solo te ni pata mina ye, lakini tu ya ganja kende na sponsare. My God, mataka ni tulie ni kucheki ukidosnja. Na deli landi nago anagonga. Heri tu ni didi nikisaka, sio kopi kifo na
ukubu kisota.
Kaput.
Ah, wait, talk about it.